Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda turi no kuri FM 104.3 ku mbuga za Facebook, YouTube, Instagram na X yahoze ari Twitter ni VOA Radio yacu, naho wayeshatu radio yacu voa.com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose. I Washington DC muri studio z'Ijwi rya Amerika hano muri 7 cyangwa ku buhanga bw'ibyuma nabyo atahari ku bugenzuzi bwa gahunda, naho ugiye mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ikiganiro muri Sanga cy'uyu munsi, nkuko mwabibonye ku mboga zacu turabaza tuti ese waruzi ko imboga z'amashu zishobora kubyara inzoga cyangwa umutobe unyobwa. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turavugana n'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Busogo, badufashe gusobanukirwa n'iki kibazo, badufashe kugisubiza. Abo bakora ubushakashatsi, bakoze ubushakashatsi bwaje kuvamo gukora inzoga n'umuto busanzwe babikuye mu mboga z'amashu. Babikoze bate rero bagamije iki? Reka duhe ikaze abatumirwa bacu uyu munsi, ni babiribwa na Yves Uwase. Ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Jeffrey Mutagoma.
Turi kumwe kandi na bwana Pierre Byumvuhore. Ikaze nawe mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane, turabashimiye.
Ye, natwe tubashimire cyane ko mwafashe uyu mwanya wo kuganira n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika kuri iyi nsanganyamatsiko tugiye kuvugaho muri iki gitondo hano muri Amerika, aho ngaho ni ikigoroba mu Rwanda no mu Burundi. Mbere yuko mutubwira uko mubigenza, reka duhere ku gitekerezo ubwacyo uko cyaje, duhereye kwa bwana Uwase, tubwire imvano y'iki gitekerezo.
Yego, urakoze cyane Mutagoma. Nk'uko wabivuze, turi abanyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi, ariko tukagiramo n'ishami ritunganya ibikomoka ku buhinzi. Igitekerezo rero uko cyaje, twarebeye hamwe nka kaminuza yigisha ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, dusanga ari aho dutuye kaminuza yubatse, ndetse no mu turere twinshi amashu cyangwa se igihingwa cy'amashu gihingwamo, dusanga icyo gihingwa gikunda kwangirika bitewe n'uko kidatinda cyangwa se kitaramba ku isoko iyo bamaze kugisarura. Rero duhereye ko area kaminuza iherereyemo, twarebye icyo gihingwa cy'amashu, turicara nk'abanyeshuri turibaza ngo ese twakibungabunga gute. Ni muri urwo rwego rero twaje gusanga gishobora kubyara umutobe, uwo mutobe akaba ariwo dukomeza kubungabunga tuwongerera igihe cyo kuramba. Urakoze cyane.
Urakoze cyane bwana Uwase. Sinzi, ndaguma numva ijwi risa n'iryirangira, sinzi niba hari radio waba ufite hafi aho ngaho, niba uyifite use n'ugerageza kuyigabanya. kugira ngo tubashe kumvikana neza ariko byumvuhore yakwakira kuri icyo gitekerezo niba hari icyo yongeraho kuri iyo ngingo kuko icyo uvuze kingenza aho ngaho nuko impamvu mwahisemo amashu nuko mubona yangirika vuba ariko hari n'ibindi byinshi byangirika vuba hari nk'inyanya hari n'izindi mbuto zisanzwe sinzi niba bwana byumvuhore hari icyo wunganiraho umugenzi wawe
yego ivara koze cyane kandi namwe murakoze cyane mu by'ukuri ibyavuzwe nibyo baritaye turareba cyane cyane mu gace duherereyemo akaka ko mu Birunga cyangwa se Musanze aho kaminuza yacu yubatse tubona igihingwa cy'amashu kirakomeza kwangirika cyane kurusha ndetse izindi mboga zose dushobora kuba dufite hano mu Rwanda kuko amashu arera cyane kandi yerera igihe gitoya ku buryo hagati y'amezi abiri n'igice n'amezi ane umuhinzi aba ari gusarura rero twaricaye turareba turavuga tuti se ko umuhinzi igihe kimwe na kimwe asarura umusaruro akabura isoko ntacyo twakora ngo twongerere agaciro y'amashu hanyuma umuhinzi abyungukiremo ndetse duteze n'igihugu imbere muri rusange kandi dutange n'akazi ku bantu batandukanye ni muri urwo rwego rero twaje kwicara nk'abanyeshuri biga ubuhinzi kwifashisha kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi turabegera tubagisha inama tubaka aho gutunganyiriza ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi baradufasha baduha laboratwari dutangira kwiga kuri icyo gihingwa cy'amashu hanyuma tuza gusanga gishobora kuvamo inzoga ndetse n'umutobe ku buryo dushobora kubika amashu mu bundi buryo ndetse tukazayakoresha no mu gihe kizaza cyangwa se nk'uko tubizi abantu benshi bakunda ibinyobwa dusanga nayo yaba inzira nziza yo kongerera agaciro amashu tukarinda kwangirika muri gahunda y'iterambere murakoze cyane
nuko rero muba muratangiye niba rero atari kuvuga kari murore bwana wase sankuwinjira noneho mu buryo mwatangiye ubwo bushakashatsi mu by'ukuri amashu murayabonye icyumba murakibonye nkakurikijeho iki
urakoze cyane Jeffrey tumaze kubona icyumba tukabona dufite n'icyo gihingwa cy'amashu icyo twakoze ibitekerezo twari twabikusanyije icya mbere twakoze twihutiye kureba ngo ese ibyo binyobwa dushaka gukora birakorwa bite harasabwa iki twasanze dukeneye imashini iciriritse nk'abanyeshuri kugira ngo idufashe gutya cyangwa se gusekura ya mashu tubashe kuyabyazamo umutobe icyo ngicyo rero tumaze kubona uwo mutobe twarawufashe twifashisha akamashini gapima isukari iri mu mutobe runaka ko muri laboratwari ya kaminuza birumvikana hanyuma ko ngako niko twifashishije tureba ingano ya wa mutobe uboneka mu gihingwa cy'ishu isukari rero turaza kubona ko mu mutobe twari twifashishije twasanze harimo ikigero cy'isukari iri muri gatatu n'ibice birengaho bikeya urumva intego ya mbere twari dufite rero twari tuyigezeho yo kubona umutobe w'ishu tukamenya n'ingano y'isukari bamo icyakurikiyeho ni ukwibaza ngo ese ibinyobwa dukeneye ya sukari iri mu ishu irahagije urugero tuvuge nka ibinyobwa bidasembuye ji hari isukari runaka ibigomba kuba irimo kugendeye ku bipimo bitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibinyobwa n'ibiribwa FDA iyo ngiyo rero tumaze kubona iburaho twagombaga gushaka uburyo tuyongera twifashisha isukari birumvikana iva mu ruganda tuyishyira kuri ya standard cyangwa cya kigero cy'isukari yemewe n'ikigo cy'igihugu cy'ibiribwa n'ibinyobwa FDA
tukiraho ngaho hari ubusanzwe hari za vitamine ziba mu mashu ni ukuvuga ngo uwo mutobe mwabonye urimo gatatu n'ibindi bice za vitamine tuzi zisanzwe mu mashu zagumyemo cyangwa iyo mugiye gukora agasembuye ubwo nyine birajyanira na zigapfa zikavaho
oya bari zikirimo zigumamo urumva umutobeto watukiwe ufite uri fresh za vitamine n'ubundi kuri cyati gero ziba zikirimo noneho kubijyanye n'agasembuye rero ubusanzwe muyo turi gukora agasembuye kifashisha umusemburo cyangwa se yeast mu ndimi z'amahanga izo yeast ziba zikeneye ibizitunga zigerageza cyangwa se zigira kuri ya mavitamine ariko nta gaciramo
no kuvuga ko nako nako kayoga rero kaboneka kaba karimo twa vitamine dukeye
yego ntabwo twaburamo tuba turimo
reka duse twambuke tujye ku mirongo ya telefone turakomeza mukanya uko mwabigenje na nibindi bibazo binyuranye ariko iki kiganiro buriya tugisangiye n'abanywanyi bijwi rya Amerika hirya no hino ku isi tujye ku murongo wa telefone twakire Christian ni nina hazwe ikaze mu kiganiro muri sanga
kana ndabyumva naje natanga
urahagana hehe Christian
mu gihugu cya Kenya ku mugwa mukuru Nairobi
wari ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
nashaka gusa ahanga ubujyo namenyaga bwo gute bwo gukora iyo mboga
urashaka ko bakubwira uko bayikora cyangwa urashaka kwifatanya nabo
nashaka nimenye uko bayikora bikunze nifatanye nabo
ubwo bari ku murongo reka bagusubize sinzi ubanza niba ari uwase cyangwa ari byumvuhore ubwo reka bagusubize tubone kwakira bayisabe mukanya nawe turaje yihangane bwana
murakoze cyane ubundi ko dukora inzoga yacu ni ukuvuga ngo mbere na mbere tubanza gusura abahinzi tukamenya ese ya mashu koko araboneka hanyuma iyo tumaze kuyabona tugurira abahinzi umusaruro hanyuma tukawutegura kuwutegura harimo koza amashu no gukuraho byabaye by'inyuma bitari ngombwa hanyuma tukayatoranya tukareba ameza atarwaye hanyuma twamara kubona ameza bitewe n'imashini dufite dushobora kuyakata hanyuma ifite imashini nini ushobora kurishyiramo yose ariko utayifite uyakatamo ibice bice n'icyuma hanyuma ukajya ushyiramo ya mashusho akatakase mu mashini ariyo izaguha umutobe n'ibisigazwa ukwabyo rero iyo tumaze kubona umutobe w'umwimerere turawuyungurura hanyuma iyo tumaze kuwubona bitewe n'intego cyangwa se n'ibyo umukiriya yifuza dushobora kumenya ngo turakora inzoga cyangwa se turakora umutobe urimo isukari cyangwa utarimo isukari iyo uwo mutobe rero utarimo isukari kugira ngo umuntu kunywa bizamworohere yumve ubuyohere dushobora kwifashisha izindi mbuto zituma hazamo ubuyohe umukiriya yifuza rero iyo tumaze kuvanga ibyo bintu byose umutobe wacu turawuteka iyo tumaze kuwuteka rero ku bushyuhe runaka cyane cyane dukoresha ubushyuhe bwa 178 hanyuma iyo tumaze umutobe wacu umaze kubira uhiye neza tuwukura ku muriro hanyuma tukawoza wagera ku bushyuhe bwa 35 tukawushyira mu byabugenewe cyangwa se tukawushyira mu macupa hanyuma tukawushyira muri sitoke tugategereza abakiriya cyangwa se tukawujyana ku isoko ariko iyo turi bukora inzoga murumva ko hakurikiraho kuwutara
birumvikana
twaba tumubwiye andi makuru turakomeza tuyasangira
ndatekereza yuko nawe yanyuzwe bwana ninahazwe Christian urakoze cyane guhamagara ku ijwi rya Amerika reka twakire Bayisabe Nicolas amahoro Nicolas
murakomeye
guherereye he ni igitekerezo cyangwa ikibazo
ni mu Burundi yego onagira mere nk'uwankwaja uwo musore hama kandi mere nk'umwaza gambere ndabashimiye cyane kubona atuburiruko y'ibiro hizo muri Afrika cyane cyane afite yacyubiruko bo je biramaze cyane iyo mbonye dufite inganda nyinshi ngaha muri Afrika bose uhabasanga bene bitaha cyane abagize abanyamahanga ujya rero naho bagira zigira mu bihugu byacu bisanga kenshi na kenshi nta kamaro kanini zitugira kuko bajya abantu abona abantu bafite ibihugu byabo bakunda usanga inyungu zabo bazitwara mu bihugu byabo bajya kubaka iwabo nicyo cyabona zahabwa Burundi bo ama nagire sabuye mu nda mu wagi bo bateganya iki kugira bikunde baduze ubushobozi bwabo kugira zikunde bakore ibintu byinshi cyane bakoze byinshi cyane ku buryo so kwisanga ahubwo bari mu nganda za mbere muri Afurika cyangwa mu gihugu cyabo cy'umugora cyangwa mu Burundi kugira izi nganda zewe n'abazungu kuko kishina kisha turanga izi nganda naho zihari bajya bene zo barondera inyungu bajya kubaka mu bihugu by'iwabo rero bagaca bituma Afurika yacu iguma yitwa ko ari umugabane ari kontina Kenya ubwo cyo ko hari bya nyuma bitewe n'uko bisamaze n'abanyamahanga baza kuzana imitahe yabo mu bihugu byacu ama tukirabika bizera ariko baza bafite no gukura amafaranga bajyana iwabo rero abantu haba tubabone rero mu bihugu byacu yabimbukira byari by'agaciro kandi cyane rwose kandi bibereye rero shaka kubaza bateganya ikintu bikunde bakoze byinshi uruganda rukomeye ku buryo iminsi y'imbere bazi wari uganda tuvuga tugwa uruganda rw'umunyarwanda mu rwanda akora inzoga isumba zimwe za burarudi cuzi zimwe za burasili buhumbi
reka bwana wase agusubize kuri icyo kibazo
yego urakoze cyane kwebwe nk'urubyiruko nk'uko mwabyumvishe twa abanyeshuri ba kaminuza turi mu mwaka wa nyuma ari nayo mpamvu nyine y'ubu bushakashatsi turashaka kugira ngo nitujya hanze dusoje kaminuza ibyo twize bizatugirira umumaro icya mbere cyo gisabwa urumva ibinyobwa turabifite turabitunganya ariko ubu ngubu icya mbere cyo dushyize imbere ni ugushaka icyangombwa cyemewe cy'ubuziranenge kugira ngo tubishyire ku isoko abantu batangire kubigura ikindi ni ugushaka abafatanyabikorwa kuko urumva ubushobozi bwacu nk'abanyeshuri ntabwo wasohoka ngo uhite ushinga uruganda rugere kure cyane ku kigereranyo cyo hejuru dutangirira hasi hasi urumva imashini dufite nizo dufite nk'abanyeshuri tukifashisha amalaboratwari y'ikigo ariko nidusohoka tuzakenera amalaboratwari yacu dukenere za facilities cyangwa se bya bikoresho byo mu ruganda hanyuma duprocessing cyangwa se dukore za nzoga na ya mitobe bibashije guhaza abatwegereye byaba byiza bikambuka bikagera no hanze.
Urakoze cyane reka dusubire ku mirongo ya telefone twakire Claver. Claver uranyumva? Gana Claver GNL Claver ufite nimero yo muri Kenya niba utwumva.
Ndabumva cyane ndabumva.
Uherereye muri Kenya?
Ndi Nairobi.
Gongaho igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ikibazo cyanjye nagomba kubaza abanyeshuri bo kuri kaminuza. Murakoze cyane kwanza. Icya mbere nshimye ko bariko bariga gukora inzoga mu buryo budasanzwe bazikora mu bintu dusanzwe tumenyereye mu zindi nyungu ko imboga ari ziza mu bindi bintu bigize ubuzima bw'abantu bakaba bahisemo kuzikoramo inzoga ntibabona ko bizohava bituma igiciro cy'imboga ku isoko ziduga na cyane cyane ko abari bakizikeneye kugira ngo bazige ubwo ruganda cyangwa izo nganda nizamara kubona icyo kinyobwa gikunze zoca zikoresha izo mboga cyane bigatuma abantu bari bakeneye izo mboga kugira ngo zibahe za ntungamubiri zikenewe zica zibura. Ikibazo cya kabiri nagomba kubaza ni akahe karusho bafise kw'ibyo binyobwa byabo kugira ngo bizoze ko tuzi ko izi burarirwa na burarudi zamaze gukundwa cyane zifite ibinyobwa bikunzwe cyane na kae karusho bo bashiramo ico kinyobwa cyabo kugira ngo ize gikunzwe cyane kije ku isoko giga ngo nizo zindi ni kiye kindi kandi kintu bashiramo kugira ngo barinde abanywa inzoga niki ingaruka z'inzoga ko oba zabakoze mu bintu by'imboga zabazibye mu bintu by'imboga bajya kugira ngo ingaruka zijya zihora zishika ku zindi nzoga zizize zire mu kinyobwa cyabo nk'uko biri mu zindi nzoga. Murakoze.
Urakoze cyane Claver. Urabaza ibibazo bibiri uti ko imboga bagiye kuzikura ku masoko bakazigura abaryi b'imboga bo bazarya iki, icyo ngicyo turagihabwa na Uwase. Icya kabiri uti akarusho bazanye kazatuma wenda ingaruka z'inzoga ku mubiri zigabanuka ugereranije n'izindi nzoga zisanzwe na kahe, icyo turagiha. Byumvuhore duhere kwa Uwase. Bwana Uwase, imboga ko mugiye kuzimara ku isoko abaryi bazo bazarya iki?
Urakoze cyane Jeffrey. Nkuko nabibabwiye turi kaminuza y'ubuhinzi n'ubworozi, urumva kugira ngo dufate igihingwa cy'ishu hari ibintu byinshi twagendeyeho. Nkuko mugenzi wanjye Byumvore yabivuze, igihingwa cy'ishu kiri mu bihingwa byera vuba, bidatwara igihe kirekire kugira ngo byere. Urumva rero kuvuga ngo imboga tuzimaze ku isoko ntago bizashoboka ko tuzimara ku isoko, kubera ko niba dufite gahunda yo gushyiraho uruganda tuzafata abahinzi runaka bacu bazajya baduhingira kugira ngo amashu dukeneye tuyabone mu ruganda. Ikindi tuzagerageza kuzana imbuto, kuko hari abandi bakora ubushakashatsi ku mbuto zera vuba kandi bishobora kuba zifitemo umutobe mwinshi. Izo mbuto nazo zizatangwa kugira ngo abahinzi babashe kuzibonera igihe, ariko icya mbere cy'ibanze cyo tuzafata abahinzi runaka tuvuge ngo abangaba bagiye guhinga bazajya batugemurira kugira ngo nabo ubwabo bikure mu bukene.
Ariko hari n'icyo wari wavuze kare cy'uko mu by'ukuri amashu ari ku isoko aba menshi ntagurwe akangirika.
Yego, icyo cyo cy'ibanze nicyo twahereyeho, amashu arangirika kuko ntiwabona ishu ubika nibura iminsi ibiri itatu ritaratakaza umwimerere wacyo. Icyo rero tuzahangana nacyo, duha abahinzi imbuto hanyuma twongere ubwoko bw'imirama y'amashu ahingwa bitewe n'ayo dukeneye mu ruganda rwacu.
Bwana Byumvuhore, akarusho muzanye kazatuma iyi nzoga itamerera nabi abantu nk'izisanzwe kizaba izirushije? Yagize ati ndabara Claver, yagize ati izindi nzoga zikunze kugira ingaruka, none iyo ubwiva mu mboga hari akantu wenda k'inyoroshyo yabizanye ku buryo abantu bayiyoboka kurusha izindi?
Yego, murakoze cyane. Akarusho navuga iyi nzoga y'amashu ifite kandi twitonde tukabyigaho neza, nuko ari inzoga izaba ikozwe mu mboga z'umwimerere. Kandi izi mboga nubwo abantu benshi batazifiteho ubumenyi buhagije, ariko mu by'ukuri twaritaye dusanga ndetse harimo ibyo tudakeka, kuko iyi mboga yacu twasanze nk'amashu agira vitamini C, akagira vitamini A, akagira vitamini K ndetse na vitamini B, ndetse harimo n'izindi ntungamubiri zitandukanye. Kandi nanone twayikoranye ubuhanga nk'uko twifashisha kaminuza y'u Rwanda. Urumva ntabwo wakoreye inzoga muri kaminuza y'u Rwanda bizagira icyo yangiza ku muntu. Gusa icyo twakangurira abantu ni ukunywa nkeya ntibanywe nyinshi, kuko nabyo muzi ko atari byo. Nk'uko mu Rwanda dufite terimo ivuga ngo tunywe rest. Ibyo rero nibaza ko nta kibazo izatera ku baturage cyangwa se ku bakiriya bacu, kuko twayikoranye ubuhanga kandi turacyakomeza kuyigaho kugira ngo tuyivugurure neza ku buryo izaba ihuje n'iby'umukiriya wese yifuza. Murakoze cyane.
Reka tujye no kwa Imurinde Pacifique ku murongo wa telefone, ikaze mu kiganiro muri Sanga bwana Pacifique.
Murakoze.
Wowe uherereye hehe?
Yewe merere imusanze nanjye ndi umwe mu banyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda muri campus ya Busogo mu mwaka wa gatatu.
Yego.
Yewe nta kibazo mfite cyo kubaza, ahubwo ni ugushimira no kubwira abo bagenzi banjye bagize igitekerezo cyo kuba babyaza umusaruro igihingwa cy'amashu kugira ngo harusheho kuboneka ibitunga ubuzima bw'abantu, satisfaction irusheho kuzamuka. Rwose nababwira ngo kuraje bakomereze aho, kandi nkabwira n'abandi twigana ngo barusheho gufungura ibitekerezo byabo, maze isoko ry'u Rwanda turusheho kuhabona produit nziza kandi zatuma ubuzima bw'abanyarwanda burusheho kuba bwiza, ndetse n'ubukungu burusheho kuzamuka mu gihugu cyacu. Murakoze.
Hey, urakoze Pacifique, ariko nkigufite ku murongo, nawe uri muri iri tsinda cyangwa uri mu itsinda rinyuranye, haba hari ubundi bushakashatsi murimo mukora bushyashya ushobora gusangira n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika?
Natwe dufite ibindi dukora ariko bitajyananye no gukora inzoga. Ngewe niga ibijyaniranye no gutubura imbuto, hakaba hakorwa inshyashya zarushaho kwera ikigero gihagije cyahaza isoko ryaba ry'u Rwanda ndetse n'iry'akarere. Gusa wenda icyo numva cyakabaye nk'ikibazo ni uko abo bagenzi banjye bagize igitekerezo cyo kuba bakora inzoga mu mashu bagomba kuzashyiraho ingamba zazatuma abaturage batabura imboga barya zose zajyanwe mu gukora inzoga, kuko ntabwo abantu batumwa n'inzoga gusa baba bakeneye no kurya. Bagerageze kukirebaho.
Babivuze, bavuze ko bazafata abahinzi babahingira ibyo bakoresha, ariko ndatekereza ko nawe ubwo uri mwishami rishinzwe gutubura imbuto, ubwo amata byaya amavuta noneho muzunganirana?
Yego, tuzafatanya rwose.
Urakoze cyane Bwana Pacifique Imurinde. Reka dusubire ku mirongo ya telefone twakire Murangara Didier ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze cyane.
Muherereye he mwebwe?
Jewe tuvugana ndi Bujumbura mu Burundi.
Ni igitekerezo cyangwa ikibazo?
Jewe icyo nari mfite ni ikibazo. Ego nagomba mbaje. Hello?
Nkomeza barakumva, bari ku murongo barakumva.
Turamwumva, turamwumva.
Nagomba mbaje boba abo bahingura amashu bakayahinguramo inzoga. Nanifise ikibazo, boba barafise amayitide bakoze bakaraba koko ama ese izo nzoga zishobora kuba zitera ku bantu. Yego, icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo kigira kabiri nacyo ko bashobora kuba abahinzi b'amashu, izo mboga z'amashu bashobora kuba batashobora guhaza isoko yose, baba bakoze ibigo bingana gute babona yuko uko gukuramo inzoga mu mashu bitazohavura bikora ku isoko ry'abantu bahora bakoresha izo mboga z'amashu bazifungura ari uko bazitetse. Yego, n'izo murakoze.
Urakoze cyane Bwana Murangara Didier. Reka duhere kwa Bwana Byumvuhore abanza gusubize kuri ku kibazo cya mbere, cya kabiri Uwase aragisubiza.
Yego, murakoze cyane. Ikibazo cya mbere yabajije ko twarakoze amayeso cyangwa se ubushakashatsi kuko izo nzoga zacu zitaba zangiza abantu cyangwa se zitagira ingaruka ku buzima bw'abantu. Yego, bwarakoze kandi na n'ubu buracyakomeje ko ntabwo burarangira, ko turacyashyize muri kaminuza y'u Rwanda kandi kaminuza y'u Rwanda dufite ibikoresho bihagije, twagerageje kubikora, harimo abayinyweye tumenya, ndetse turabakurikirana tumenya ese biyumva gute. Hanyuma kandi natwe twayibahaye n'ubundi tuzi ko yujuje ubuziranenge, kuko buri kimwe cyose cyarimo twaragipimye, kandi na n'ubu ntirarangiza gukorerwa ubushakashatsi, burakomeje n'ubundi nk'uko turi abashakashatsi mu buhinzi n'ubworozi. Murakoze cyane.
Ikibazo cya kabiri yabajije ngira ngo kubijyanye n'uburyo n'ingamba mufite zo kubona ibikoresho ngira ngo
yego ibikoresho rero tuzabibona kuko aka kanya natwe ubwacu turabashakashatsi bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi kandi ni n'igisubizo cyiza ahubwo abaturage bakabaye bishimira cyangwa se abahinzi cyangwa se buri muntu wese utuye mu Rwanda cyangwa se muri Afurika hose ndetse no ku isi hose kuko abantu bazashobora gukora ku mafaranga mu gihe uru ruganda ruzaba rukomeye cyangwa se rugeze ku ntego zarwo kuko abantu bazabona imbaraga zo guhinga ya mashu yerera igihe gitoya amezi abiri n'igice amezi atatu amezi ane bitewe n'agace uherereyemo uzaba ushobora kugera ku mafaranga bitewe n'uru ruganda ruzakugurira umusaruro iki rero cyaba ari igitekerezo cyiza ntibumve ko uyu mushinga ari tuzahungabanyaho ku mirire y'abantu mu bijyanye n'imboga murakoze cyane
mu gihe tugitegereje ko hariya baduha abandi banywanyi b'ijwi rya Amerika reka nagize amatsiko yo kumenya ubundi kugeza ubu ngubu birumvikana ko mukiri mu cyiciro cy'ubushakashatsi ariko se inzoga mukora zingana iki tuvuge nko ku munsi cyangwa mu kwezi nkubasha gukora inzoga zingana gute
yego murakoze cyane ubundi kuko tukiri ku rwego rw'ubushakashatsi ntabwo turatangira gukora umunsi ku munsi ntabwo twemerewe kuziha abakiriya ku rugero rwo hejuru uretse wenda nk'ababa bari gukorerwaho ubushakashatsi ngo turebe ese izo nzoga zishobora gutera ikibazo cyangwa ntacyo ariko kubera ko tutarafata icyemezo cy'ubuziranenge gitangwa n'ikigo gihugu gishinzwe ubuziranenge ubwo ntabwo twavuga ngo ku munsi tugomba gukora dukora rimwe na rimwe turi kwiga ndetse dushaka no kureba koko bya bintu byacu bimeze gute ariko ubu turi mu nzira zo gushaka icyemezo cy'ubuziranenge ndetse kaminuza nayo iri kubidufashamo
ndatekereza yuko nta kibazo mufite cyo kubona abakorera bushake bifuza gukorerwaho ubushakashatsi kuko ubanza abashaka gusomaho ngo bumve uko bimeze batabura
ntabwo babura rwose
Radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro ni muri sanga reka twakire Jean Baptiste Hakorimana ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
Jean Baptiste werereye hehe ikibazo cyangwa igitekerezo
kende mu Burundi naro ya Kirundo mene bugabira ama na somye cyoje muntu we mari yongonganya akora inzoga mu mashu allo
ekomeza
na somye kuri groupe yanyu ya kurubuga rwanyu rwa VOA bayuko ari umuntu we mari yongonganya akora inzoga mu mashu
yego
ubushimere hanyuma nshabandika ati barimo batubwiye ati uwifuza kugira icyo yoterera kubera ku byo asomye adusigire watsapu yiwe nanjye ndayishyiraho rero nibaza yuko uwo muntu avuze nibaza ko ari wowe wonyine akora zijya nzoga zo mu mashu
komeza ku gitekerezo Jean Baptiste nyarutsa
igitekerezo rero nifuza naye nifuza ko natwe hamwe baba nk'amahugurwa kandi ndumujene uko byakunze akabishobora nawe twaba nk'abantu baduhugura kugira ngo natwe ibyo turima cyangwa tubona ku isoko ahantu tukabibyaza umusaruro murakoze
urakoze cyane bwana Jean Baptiste Hakorimana bwana Uwase Jean Baptiste ati gusangira ubumenyi n'abandi mu rubyiruko hari icyo gitekerezo cyo mucyumva mute mujya muhura na za kaminuza z'ahandi mugasangira ubumenyi cyangwa murabiteganya
yego urakoze cyane Geoffrey ndamushimiye cyane umunywanyi w'umurundi ni na byiza cyane ko nka kaminuza abaye yiga muri kaminuza cyangwa se yarageze mu ishuri ni byiza cyane ko umubano w'ibihugu byombi uba mwiza ariko no mu bumenyi tugashyigikirana bamwe bakagira aho bavana abandi naho babageze mpamya ko nibirangira uwifuza gusangira natwe ubumenyi turahari turi abanyeshuri kandi birenze ibyo turi n'abantu dukeneye gufasha bagenzi bacu kugira ngo nabo batere intambwe mu Burundi nawe bahinga amashu bamenye uburyo ki bashobora kuyabyaza umusaruro ndetse n'ibindi bahinga dushobora kuba twakifashisha mu bundi bushakashatsi tubagire inama bazane ibitekerezo tubisangire hanyuma twubake koko urubyiruko rufitanye umubano rufite icyerekezo bityo ibihugu byacu byombi bigira icyerekezo n'iterambere rirambye.
N'ubundi bajya bavuga ngo inzoga n'igahuza miryango ubwo ndatekereza ko icyo gihe noneho byaba bibaye amahire. Radio ya Amerika twakire Elias Hitimana ikaze mu kiganiro muri Sanga. Bambwiye ko Elias ataraboneka, reka tujye kuri Bateri Febure ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Mwiriwe Jofe.
Mukomere cyane.
Mukomere. Kuri aka hantu narindi nta gikurikira kiganiro cyane ariko ufite ibibazo bigera muri bitatu.
Binyarutse.
Iyo nzoga isohokera muri kantite ingana iki mu masantiritiro ingaha? Agacupa kamwe kagura angahe? Ikindi kibazo mfite, ese ku bahinzi b'amashu hari inkunga bazajya babatera kugira ngo bagabanye babahe porodagiti nabo babongerera umusaruro kugira ngo babone ukuntu nabo abahinzi nabo babazamura? Ese icyo ni ikibazo cya gatatu mfite, ese izo nzoga zarakwirakwiriye mu Rwanda hose ko numva hamwe hari uturere zitaragerana?
Ngana byo mvuhore.
Yego murakoze cyane. Ikibazo cya mbere yatubazaga tuti se inzoga zisohoka mu icupa ringana gute cyangwa se yakanditse ingana gute? Duteganya kuyisohora muri mililitiro 500, jini mililitiro 500, 300 ndetse na litiro, hanyuma inzoga yo ariyo wayini muri mililitiro 500 ndetse na mililitiro 750. Ariko kugeza kuri ubu ntabwo zirasohoka ku buryo bwemewe n'amategeko. Nanone yakomeza tubaza ikibazo cya kabiri, inkunga tuzaha abahinzi. Nk'uko turi abashakashatsi mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, abahinzi barumva ko ari igisubizo kuzana uruganda uri n'umushakashatsi kuri icyo gihingwa. Ni byiza kuko tuzabafasha gukurikirana ibihingwa ndetse rimwe na rimwe bishoboka ko twe tuzajya tuba turi kumwe nabo mu murima no kubaha imbuto. Imbuto zo turushobora kuzajya tuzibahera ubuntu, hanyuma tukabaha amahugurwa atandukanye bakabasha nabo gusobanukirwa icyo gihingwa ndetse tukabaha n'amasezerano yuko nimba amashu yabo yeze dushobora kubagurira umusaruro. Icya gatatu yabaje tuse mu Rwanda hose mu turere twose iyo nzoga yarahagejwe cyangwa se uyu mutobe? Ntabwo izi nzoga zacu n'imitobe yacu birakwirakwira mu Rwanda hose nk'uko dufite itegeko rivuga ko kugira ngo ushyire ikintu ku isoko uba ugomba kuba ufite icyangombwa cy'ubuziranenge. Iyo twizere koko umuntu uzakinywa atazahura n'ikibazo. Ibyo rero nibyo turimo dufatanyije na Kaminuza y'u Rwanda y'ubuhinzi n'ubworozi. Ubwo rero twizera ko biri kugenda neza mu gihe kitarambiranye dushobora kuba twarabonye icyangombwa cy'ubuziranenge kuko kaminuza iri kudufasha ku rugero rushoboka rwose. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Bwana Byumvuhore. Tujye kwa Niyo Mwungeri Jean ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Urakoze.
Werereye he ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ni Kigali mu Karere ka Gasabo. Igitekerezo, iyo nzoga ikorwa mu mashuko ntayizi, ntago barayipresenta byibuze ngo igiye ku masoko abantu bayimenye
babivuze
narindibonye
ndabivuze bavuze yuko ikiri ku rwego rw'ubushakashatsi bitarajya ku masoko mu buryo bwemewe n'amategeko kubera ko hari ibyangombwa bagishakisha
eh gusi nabwo wenda ntabwo nanahantu se banazicuruza wenda babagira
ubyo kuzicuruza reka ubwo bari ku murongo reka bakwibwirire wenda ushobora no kuba umukorera bushake ukaba waba mu bafasha muri ubwo bushakashatsi bwana wase gira icyo ubwira uyu munywanyi w'ijwi rya Amerika
arakoze umunywanyi ndamushimiye rero na mbere nagira ngo mubwire mumari impungenge ko umunsi twazikize ku isoko azazibona hafi ye kuko nanjye nkomoka mu karere ka Gasabo urumva byaba byiza mbanje no kuzicururiza aho nkomoka bakabona ko koko zihari ikijyanye rero no kuvuga ngo twari twazishyira ku isoko twakivuzeho cyane nta nk'aho abantu batari bacyakira kimwe ubu nta nimwe twari twashyira ku isoko kuko nyine hari amategeko amabwiriza tugendera hari umurongo w'igihugu tugendera kugira ngo igicuruzwa ikinyobwa ikiribwa kijye ku isoko ari byo kigomba kuba cyujuje kandi ibyo byose bigaragara ko byujujwe ari uko igihugu ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibinyobwa n'ibiribwa cyaguhaye seritifika cyangwa se icyangombwa
ngira ngo yakumvise yanyuzwe reka tujye kwa bwana Rukundo Titi kaze mu kiganiro muri Isanga aho uherereye igitekerezo cyawe
nakoze cyane cyo cyane nashaka kubaza ati izo nzoga zizokunda ko zamutse imbibi kindi izo nzoga zoba zifite bote zingana gute murakoze cyane
gana byo mvuhore
yego murakoze cyane izo nzoga byaba byiza ahubwo zisohotse imbibi mu gihe kitarenze umwaka utaha kuko turi kwirukanka ku cyangombwa birashoboka ko uyu mwaka dushobora kuzakibona byaba byiza tubonye isoko mu bihugu byose ndetse iyo nzoga iza ifite volute ziri mu bwoko bubiri hari iza ifite volute ya 12 n'iza ifite volute ya 14 murakoze cyane
ubwo icyo cya volte 12 na 14 ku baturage basanzwe wenda bafite ubumenyi butari bwinshi cyane bishatse gusobanura iki
bishatse kuvuga ko n'ingano ya rukoro ibarwa ku ijana ni ukuvuga ngo nk'abari mu Rwanda nk'uko babona wenda mitsingi ifite 5 n'ibice 5 wenda n'urugero sindi kubyibuka neza cyangwa se bari i Burundi amusteri ifite 5 wenda n'urugero ego za ifite 12 indi ifite 14 ariko mu mutobeho nta rukoro izabirimo murakoze cyane
mu yandi magambo ni ukuvuga ko ihiye niko ngira ngo mu kinyarwanda babyita urakoze cyane reka noneho nanjye mbaze kino kibazo muje ku isoko hari inzoga zo muri ubwo bwoko zitandukanye kandi zahababanjirije hari nyinshi ntari buvuga amazina ariko murabizi kandi zikorwa muri ubwo buryo hari zikorwa mu masaka hari zikorwa mu nanasi hari zikorwa mu matunda hari zikorwa mu mineke cyangwa se mu bitoki muzabigenza mute kugira ngo mutazamirwa n'iryo soko mufite ngamba kizo kuhangana n'abantu babatanze ku isoko kandi badafite ubukene bw'isukari bakoresha nk'uko byumvikanye ko mwebwe mushobora no gukenera gukoresha indi sukari
yego murakoze cyane mu by'ukuri iki kintu twakizeho usanga kuko hari izindi nganda zikora ibindi binyobwa ndetse bishobora kuba byaramaze kumenyerwa n'abakiriya cyangwa se n'abaturage ariko twasanze inzoga zacu ndetse n'umutobe dushobora kuzabona abakiriya tugahangana n'izo nganda zindi kubera ko tuzikorana ubuhanga kandi zizaba zizewe ikindi tuzazigurisha ku giciro kitari hejuru cyane ku buryo kizazatera impungenge
kandi dushobora kuko tuzikora mu by'iwacu kandi tubona mu buryo bworoshye kandi mu gihe gitoya tuvuga ko twebwe kuva duhorana ibyo dukora mu zanzuga igihe cyose kuko nk'igihingwa cy'amashikira ahantu hose hashoboka butakubwo ari bwo bwose ntabwo buhareba ahantu hose burahera ndetse no mu bihugu bitandukanye amashu arahera ariko kurusha ibyo bihingwa bindi bakoramo izo nzoga bivuze ko rero twebwe kuzikora bizatworohera bitume tunatanga ku giciro kiri hasi hanyuma tubashe guhangana n'izindi nganda
yakoze reka twakire Nsengiyumva Eric ikaze mu kiganiro muri Sanga
Nsengiyumva Eric nk'uko bivuga hano yakoze kigende ubwo uko nabyumvise se ayo mashu kubikora kugira ngo havemo inzoga byagenda gute byacamuza ni amafaranga benshi byatwara kuko buri muntu wese yumvise yabyifuza kubikora
Bwana Uwase ibyo bintu uko buri muntu yifuza kubikora mushora amafaranga angana iki ku buryo mwatinyura abandi banyarwanda nabo bakaba babashyigikira cyangwa bakababera bakeba niyo yayo
urakoze cyane Jeffrey ngira ngo buri wese bari kumva yabikora yego kandi koko turashoboye buri muntu yigiramo ubushobozi yabikora bigashoboka ariko nkurikije ubushobozi budutwara ntabwo umuturage usanzwe nk'uko nabivuze twagiye tugaruka ku bintu by'amalaboratwari gupima ingano y'amarukoro hari gupima ingano y'isukari urumva hakenerwa ibikoresho uzifashisha upima iyo sukari ariko hagakenerwa n'ubumenyi bugufasha kumenya ngo ya sukari ndayibonye ingano yayo ni ikindi bitandukanye nk'uko mu biturage batari bitoki bakabyenga bakabona umutobe bagatara umutobe uwo mutobe twebwe dukenera imashini ntabwo ishuwari cyane waritekura mu isekuru yange bikunde urumva hari ikigero cy'amafaranga runaka uzakenera
reka tujye kwa ngenza buhoro Mark ikaze mu kiganiro muri Sanga
nabumvise
muherereye he bwana ngenza buhoro
ubungubu mwanya tuvugana mbere muri Sudani y'Amajyepfo
amakuru cyaho muri Sudani y'Amajyepfo
mu majambo make turashima uwiteka bimeze neza
ibyo twumva muri Sudani ya ruguru ntabwo bibageraho cyangwa ngo bitere umutekano muke
oya ntabwo bitugeraho Imana igifasha muri Sudani ya ruguru niho hari ibibazo ariko ntabwo biragira muri Sudani y'Epfo bimeze neza muri Sudani y'Epfo ni amahoro n'umutekano umeze neza cyane abenegihugu badabatembera ijoro n'umurango
aho rero muri Sudani y'Epfo mukurikiye radio ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Sanga wari ushatse kugira igitekerezo cyangwa ubaza ikibazo kuri iki kiganiro
jewe nari nagombye kugira ikibazo mbaza abo bagize iyo business yo guhinguramo inzoga mu mashu koko nimba barabitekereje bakabona bimeze neza bitazagira ingaruka mbi ku benegihugu ni byiza cyane ariko twongera duhamagara na leta burya kenshi baza bahingura ibinyobwa bavuga ngo bimeze neza bya marige bikagaruka kugira ingaruka mbi abenegihugu bwa mbere na mbere uhereye kuri garanti yabyo biba bishyize baragira garanti by'ibinyoma ugasanga bigarukana ingaruka mbi ku bene gihugu ubu uko twari turumenyereye ishu yari imeze neza cyane ku magara y'abantu urabye abantu bayirya ikabafasha abaganga bakatubwira ngo izivura amaso izifasha mu zindi ndwara zo mu mubiri ese ubu uko bagiye guhinguramo ikinyobwa bizagirandanya kugira amagara meza ku bantu barabe n'amashu ntahitahera mu gihugu baherewe mu binyobwa nk'uko tuzatubona mu Burundi isukari ya Kenya mu Burundi isukari ni ikibazo ntabwo iboneka no mu Burundi byatumwe n'uko haba aya mahinguriro menshi yahingura ibinyobwa akaza bakoresha isukari nyinshi ubu abenegihugu bararira nta sukari iri mu Burundi ni ibibazo gusa
Gana ngenza buhoro Mark reka tugushimire cyane kuri cyo gitekerezo aho muri Sudan y'Epfo mukomeze kugira umunsi mwiza.
Yego namwe murakoze cyane kuduhamagara.
Gana byumvuhore uramwumvise bwa ngenza buhoro Mark ibyo avuze?
Yego yego turamwumvise cyane. Ku kibazo rero cyo kutizera ibinyobwa bimwe na bimwe avuze ku kibazo cya garanti cyangwa se inzoga imara mu by'ukuri biriya biterwa n'uruganda rutakorana ubunyangamugayo kwa ryo usanga ubwa mbere baramuritse ikinyobwa cyiza hanyuma uko bagenda bakora bakabihindura. Ntabwo rero nkatwe nk'abantu b'ubushakashatsi ndetse bagakwiye guteza imbere igihugu ndetse n'isi muri rusange ntabwo tuje kwangiza abaturage. Ubunyangamugayo nicyo dushyize imbere, icyo twagaragaje nicyo tuzagumaho, kandi niyo mpamvu duhora muri laboratwari kugira ngo tumenye neza koko cya kintu kizahora ari cya kindi. Ndetse ari niyo mpamvu mbere yo gutangira dushaka kubanza kubaka laboratwari kugira ngo tumenye koko tuzaba twizewe. Noneho isukari nayo nkuko twayivuze haruguru twagaragaje ko isukari tugerageza kuyigabanya ku kigero cyo hasi, ndetse turi no gukora ubundi bushakashatsi ngo turebe koko niba hari izindi mbuto dushobora kuvangamo zishobora kongera isukari y'amashungu izamuke aho gukoresha isukari yavuye mu nganda, kandi nkeka ko ari byo byaba na byiza ku buzima bw'abantu. Icyo nacyo turakataje turi kugikoraho cyane. Murakoze.
Mu kanya numvaga Bwana Wase asa n'ushaka kugira icyo avuga, sinzi Bwana Wase niba hari icyo wunganira cyangwa niba byose abikomejeho.
Murakoze cyane, ndashimira umugenzi wanjye bisubije neza. Hanyuma umuvandimwe, icyo namumaraho impungenge ku gihingwa cy'amashu ntabwo kizamera nk'isukari yabuze, kuko igihingwa cy'amashu twamugaragarije igihe bidufata kugira ngo tube dufite ishu rikuru ryeze rishobora kuduha umutoso. Rero ntagira ikibazo, isukari ntabwo tuzayimara ku isoko, ntabwo tuzakenera nyinshi, ngira ngo urumva ko turi no mu bundi bushakashatsi bwo kuyigabanya ku kigero cya zeru bibaye byiza twifashishije izindi mbuto. Hanyuma ku bihingwa by'amashu ubwo twamaze impungenge, ubumenyi bw'ikigoronome cyangwa se ibijyanye n'ibihingwa turabufite, tuzakorana n'abahinzi by'ibanze tujye tumanuka tugere ku mirima. Ntabwo amashu azigera abura ku isoko, ntabwo bizamera nk'isukari.
Urakoze cyane. Reka twakire wiyise ambasaderi w'ikirinda Bienvenue ikaze mu kiganiro muri sana.
Mwerewe
muraho cyane.
Ndabumvira ikarongi kirinda.
Ariko se ubundi izina ryawe nyaryo ni irihe?
Yeni twa kwizera Bienvenue, nkoresha Facebook, kuri Facebook nkoresha ambasaderi w'ikirinda Bienvenue. Nkaba numvikanira mu Rwanda mu karere ka Karongi, umurenge ni wa Murambi, Kirinda n'ubundi.
Yego.
Mu by'ukuri reka mbanze mbashimire ukuntu muba mwatwitayeho mu kugira ngo natwe dutange inyunganizi cyangwa igitekerezo. Njyewe ikibazo nagira ngo mbabaze, iryo zina ry'iyo ndoga bagise iryo zina bagendeye kuki?
Ahubwo ngira ngo urababaza izina iryo ari ryo kuko ntaryo baratubwira.
Ikibazo nari nyibajije nabi
cyangwa ntibarayita izina umunsi wo gusohoka.
Nibatubwira izina baze kutubwira n'uko iryo zina bayise iryo zina bagendeye kuki, nibaramuka batubwiye izina. Murakoze.
Urakoze cyane ambasaderi w'ikirinda Kwizera Bienvenue, ngaho ugira umunsi mwiza aho ngaho mu Rwanda.
Asante sana.
Dusubire kwa Bwana Byumvuhore, iyo nzoga mwari mwayita izina niba mwarariyise mwashingiye kuki?
Yego. Murakoze cyane. Izina twayise kandi duteganya n'uko izagumana. Bayise Grace ni mu ndimi z'amahanga.
Grace
bisobanura ubuntu. Yego, nibyo.
Ubwo ni Grace mu Gifaransa.
Grace, yego.
Ubwo mwabishingiye kuki?
Ni ukuvuga ngo izina ubuntu iyo ubishyize mu Kinyarwanda
twasanze kubera ndetse unafatiye kuri cya kibazo twabonye cy'ubunyangamugayo ubuntu umuntu ufite ubuntu ntabwo ashobora guhemuka ahora ari kuri ya ntego yiwe kandi nanone twari tugamije guteza imbere abahinzi nk'uko twari tureba bari umusaruro wabo uri kwangirika turavuga ati tugire ubuntu hanyuma rero tubona kwita mwese
nuko rero muba mwishyize mu rurimi rw'icyongereza kuko mutekereza ko abahinzi ari rwo bumva se
yego dutekereza kwishyira ku isoko mpuzamahanga
ariko ubwo abahinzi bo baburiyemo
oya ntabwo bazaburirwamo ntabwo bazaburirwamo kuko naryo ni izina ryoroshye cyane kandi muri iki gihe turi kugira abantu benshi bize mu isi hose
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro reka twakire n'iby'isi Vincent ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika Vincent n'ibizi abanza adashoboye kuboneka turagenda rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu nshimire cyane abatumirwa bacu ubwana Byumvuhore na bwana Wase abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Busogo ryigisha iby'ubuhinzi n'ubworozi bari mu bushakashatsi bwo gukora inzoga no mutobe bakoze mu gihingwa cy'amashu mu minota itatu dusigaranye reka burumwe muhereze akanya ko kugira icyo abwira abanywanyi b'ijwi rya Amerika abo twaganiriye nabo tutashoboye kuganira duhereye kwa bwana Wase
Turakoze cyane cyo mbere na mbere ndabashimira kandi nifuza ko abo bavandimwe inshuti batwumvishe batwegere natwe tuzagerageza kubegera kugira ngo ibyo twiyemeje tuzabikore nk'ibizabe amasigara cyicaro uburyo ku myinshi imbere mu bihe bizaza koko umusaruro wacu uzagaragara kandi nabo ukabagirira inyungu ikindi nidufatanya tuzatera imbere twubaka urubyiruko twifuza tubaha akazi urubyiruko rwose rwiteza imbere ngira ngo nicyo navuga ndabashimiye
urakoze cyane bwana Uwase reka noneho nawe bwana Byumvuhore
Ego murakoze cyane Jose kandi turabashimiye cyane ndetse dushimira n'ijwi rya Amerika radio kandi dushimira n'abaduteze amatwi bose abaherere mu bihugu bitandukanye ba Burundi ba Kenya ba Afghanistan abumvise batandukanye nabo mu Rwanda ndetse n'abandi batabashije kuvuga ku murongo wa telefone turabashimiye cyane kandi buri wese ahaguruka kore duteze Afurika imbere murakoze cyane
urakoze cyane nawe bwana Byumvuhore dushoje ikiganiro ntabashije kubabaza umubare w'abantu muteganya kuzaha akazi ariko birumvikana yuko mu byukuri ari umushinga ukiri mu nyigo hari umushinga ugikomeza buriya umunsi mwateye indi ntambwe tuzashobora kubabaza icyo kibazo reka nshimire namwe inshuti banywanyi b'ikiganiro muri sanga banywanyi b'ijwi rya Amerika mwari muduteze amatwi hari abo twavuganye hari n'abo tutashoboye kuvugana nshimira bwana Chan ku buhanga bw'ibyuma nadia taha wamfashije kubagezaho telefone zanyu kuri mikro uwo mwumvaga ni Jeffrey Mutagoma turasubira mu kanya saa 12 ariko muraza kuba muri kumwe na mugenzi wanjye hanyuma reka tubifurize umugoroba mwiza mwumva ibiganiro by'ijwi rya Amerika
yabaye ikibito cyacu mugukera igihugu cy'u Burundi yabaye ikibito cyacu mugutanga icyambo Abanyagihugu yo yabaye ikibito cyacu
Yar
batanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza